heartache.
You're not sweet.
Kakuthanda ngenhliziyo yami. Kakwethemba ngakho konke. Kanti wena ubudlala ngami. Ungenzi silima phambi kwabantu. Every weekend another story. Every Friday another girl. Ikubamba ngamanga maningi. Kodwa uthi baby you're my world. Hi bo.
You're not sweet.
Ungenzeleni lokhu. Ngakhala ubusuku bonke wena ujola nomhlaba wonke.
Jonas,
Jonas, why ungenza kanje?
Jonas, oh,
wase wakhohlakala.
Jonas,
you are a womanizer. Boys, baby.
Jonas,
you gave me all the heartache.
Silent as you.